ofuse mwana osebo mulujja luno era tulagulanga bw'olujjiga.